yande jono wittodi e minta chapande tati nani habaruji men ni e fulfulde dimin Ummu Umar Janganta. Dere ko e kibaruji men ni hande ni kiti hakkune fedde M60 e gomnati leddi Niger handi wade ndeydum e ginama say noga e tati lewru janvier horejo fedde on no hokkam fama dum wadi ni balde ni ko jo en kampani je chelali no woni no lilda halagi do chelali wi goni baylono kibete do fi chelali nonni yago sappo je lewru janvier yewtere men pindinol ni handen yewtere men deni huccaki nani do gaddo wallete e salo ngigide bundo non tokko men pettol ala dir kibaruji men nonno ni hande ni sini wadede ni noga bi en ni sappo e tati lewru janvier du hande nonni kite ko fedde M60 hakkune mum e gomnati leddi Niger kite deni ni ko handi wadeni hande ni egginama say noga e tati lewru janvier nonni de lawol gotol golni horejo fedde den Abdoulaye Seydou ni no tumire e hokkugo habaruji penpen nonni ko wawta waddi fitinaji hakkune bibbe leddi nonni do fi bondo gadudo tammu to yonki tuy nonni to kangi de wasete nani famaka o hokki jadi min Abdoulaye
C'est pour un souci.
Gallabi di bawi daranade soptina neddo amin o endan der fi kite de endan e ko watta duni fa handen cedo tobe be yeso mu en kulle de endan gadi gara halude yeso sudu kite du endan do kulle gadde to endan tammu fodde no labi kite di endan biiri wadi komin yami kite handen de endan gadol mu en fabbini faso tobe gomnati ben ko sayno jabudi amma ko sakiti ko be kolla dalila on be jabi kite de endam pabina jara laso e tati lewru janvier du endam
23 janvier
janginobe ni luggotobe be nokku to golle jungo ekititte de birni konni e be der murtere paddol golle nonni ko wala kaddi illa altine bittido be galana e be jamani jobdi mabbe ko lewru desembre wati nonni nani ko goto der fedde mabbe de ni fantini jadimin bien ni sumaila sayni o fantini jadimin asumana musa arzika
yajin aikin da mun
murtare demen nati de endan garrafi joddino gonnati lilli cedbe en hauti dade e ko jangino be idun do idun hokka be yani menen ko men jehi sewi a ko amen lildaka ardibe amen sebe jehi to minister on endam be kaldi e makko minister on en holli be ko cedden en do lawol amma fa warde hanne menen men kebay joddi amen kanjun sabi ardido amen wi men fu men de salakare on enda fa nyanne men kokka joddi amen ko men gidi kaw woni gonnati yobata men der wakkati menen ma men gollo be de lewru wati neddo fu hokke hakki mudum
dum wata mutu kawai aba kowa hakki
sigila ni keso ko kampani modian ni kenga gomnati deki jungo do talkuru gan hokkugo lawol mun andi nore ko wurtina to portal gal ministry be gadi kenga kampani mo inditira la nigerian di zone ni dunno lawol ko hokkata diam labdan der jadir kaledi niger nani famaka horejo dental hokkobe habaruji kawji be fi diam kan hela bal noni regia asuman dambashi o fantini jadi min habib ahmed
il est important avec la nouvelle création
alle singugal sarusi o ejidi amin dun hebanan no kuje tawrano de chadale mosala kebol ndiam lobban jarte dan dan beidoro yeso dum du hana jaccere no tawa harto campagne kawji de chotto ndiam on no amma fadundeji kewdi hisa ndermum ko andudon campagne kawji do chotto ndiam o wana campagne viola tanjeimo bibbe leji niger cedan ko be hobbe no godi bakka ndeni du gomnanti yi'i wala no yita hakke mun der mun wobbe ngoni no koja dun tilayemu e hojude lawol singude kampani keso nimbe fu nawtoro e mun hautade e gomnanti e horemu ko attabe illa neddo mabbe tino pompon heban ndiyan lobban jarteedam no durwete du dum wada der lawol lobbo
so fait de les conditions normales
hebe wuroni mbarwoni der region modifa be kebi lawol ko wadata tamaki do wino chad sukabe ummatore be gala golle ko gadata ni no kebal lawol golle ko be beltorto ermundo gol lawol ko hore be joddin non nani fama ka hore jo fedde sukabe ummatore be wuro bawro non ni sumaila albaka musa o hokki jadimi moktar hamadu fama
comme la population ne peut
koni alla wadi himbe barwa bawa yihude kan en tan tamo wade liki dalila rafi kajero hakilo fukingo go tawa dar chakantaraje na enda waddi yami sogeji denino bawe utirdebe bejaha tamo wade den ardido sogeji tamazor lady Niger wii be utire bejaha be tamo uton endan do wenu chadudu endan dar jetire fu no wode debe jaha debe kalani sogeji ni sebe utirabe tamo tobe be endan ni kokamo du are bebe tamoro yehude tamo wade do wenu chad handen no alama no muholla himbe chakantaraje jede endan ko hakkilu fukkingo no donno hebo der balla sogeji di endan du golle de endan ni puditama
e revenir
illa ni altine company je chelali no goni no lilda halaji do chelali to himbe goldiddo be company ji mabbe di noni to be goni ibe kolla ko bayle no kebeti noni do sigila golle mabbe nanga 10 je lour janvier dum gonden der mun goldiddo be chelali di der jinjimi leddi di fanni wonno kolla ko halaji di no sini waddugo lurran noni nani famaka maina abdullahi waddi
mutane da dama bas fahimci
nimbe hobe famai ko tawa der mun min e hore am mi famai ko hani woni be burto famminde koro majjun yalla cede noddol challali gol yida beede na ko internet dum ko buri mettude woni seni company ji challali di no jidi wadde bayle be kalanta nimbe nawtortobe he mum ben misali min chodo karteji noddirde nimbe nane wadirde dum internet ne
ko kuma internet
hakki ne na
hakke non be du wadde taluma de hunne ummoyke e kalane fadde wakkati majju warude dum hokkabe habaru amma same bi dum lildo batakiol andinore e gadan sigila keso godo menen ko men pamay kawoni sigila keso ko be paywadude o enda be beydaino nabe bustaino
na qari ne ko na regi ne
musnul kosan inna tantan illa sukari mama fa yotto lebbi jeego o no wodani suka hawtade innumni nafaka mawdo onno iri musinol gol ko loktorobe biita inirabe gada der wuro tesawa nonni yahaya zainaydu o fantini jadi min iliyamu muni tawaddo nafaka musinol kosan inna tan
gaskiya ba nono tsagonga hukude kosan en tantan no wodi nafaka sanni mi inna umma idun hisina inna nyaw sere idun hisina mudu sawi loyde law suko ondu bannu makko no sembidan kasen o wadan annal sanne cellal makko du no sembidan gonga mi iko feru diri dum gam biyan oto ko mirimmo ko mi hokkaymo kosan en tantan bannu makko wadai sembi sanne nyanne husede mi rartani musafare amma jon seni mi ayettore allah biddo fumo mi rimi deni mi hokkimo kosan en tam bannu makko no wadan semme cellal makko du no sembidan kasen de du wadani be tewteru jangirde o hebo
danda na yake samawa
lugu tawa kanada leddi dogon duci be gatti lamido mabbe sappo yedo be nonni e rewbe bi en ko rewbe nonni lami be gom gombe no melle nonni sarawniya ko sabi ko debbo tan ardinte bi en der ardangal gal nonni nani famaka ba ko zanga goto der koreji debbo lamido mayido ko boyay dun nonni sarawniya aljima mo sarawniya kambari nani famaka o fantini aliyo bawa
abin da yasa aka zaben sarauniya ma
sabi din suba sarauniya rewbe kannon cubete gandaura ko ummo se otinni e mo wada laamu makko kanjun sabi mine worbe deni men dimanaama biddo debbo kanko latto sarauniya seme accani be ko mabbe wakkati sarauniya dillo illa daura ko wardo en jonguro wala laamido gondu wala kanko ni non jaboyta itte se kasen o yara e daura ko acci jaboyde itte de endan se o wi dum suba jonguro gan kanko o wawata nyanne fu e mo yaha e mo jaboyde itte kasen o yara de dawra mine worbe seni men gada laamu amen ko jonguro men kawjo fi burnan talkale amen kanko du o wada laamu makko ko rew
eta tana ne bisa ga ikonta na sarauta yamaci
silma leddi Niger ni no yahan to batu lawol noga e geda bernoni ko fesfa ko ko kolle silmaaji leddi Afrique non do television mu wuga ko duggu nonni to be jarata silma mo be ngadi ko inditira l'envoi des dieux nonni silma mo Abdullahi mammani Amina wadi o batu kollol silmaaji no wadete der gallure Burkina Faso wuga duggu nonni noga e joy lewru février fa yotto joy lewru mars bi enni hano pirtol batu latol bal lawol jeddeber nonni ko pelle latol bal de leyde Afrique ni champ Algérie 2023 noni no fuddete hande lasara yande jiego o emintaji woron ja der stade Nelson Mandela de Mbaraka ton Algérie noni yande jietati jemma dun fuddete latol bal ko natata hakkune Algérie kan helibi noni latobe bal be mena a sukabe Harouna Doula no wadan latol bal mun noni der stade Olympique Mouloud hadi fi noni hebe leydi Congo no gay lewru janvier noni gada mundi no gay e nay lewru janvier noni be latidan e fedde Cameroun. Yewtere men pindinol ni hande min kaltana dow suka ummatoore nani bi en ni suka gorko Abdullahi Yusufa Maiga suka ummatoore non gado walete kan he salo ngiji e ko nandi ni der bangere mo bukkoci do der gallu nyemay gollal ngal o wonuma wada gollal non ko wodani ana bundo sembe non ni wadangal dey Abdullahi bako o bundo o wonuma wada lecce e ko nandi ni o holla wiide ni laru no tine bonde nani famaka o hokkimi
aywo borno kamoje shindabani
menedo bumdo non amma gammajumi yaha jodade wiide goddo hokkakam mi ekkitakina golla ngal der dubujina didi e tati der dubujina didi e sappo bunda hewti kam yata nyawbi tengu golkom kan nangi kam mi yeyi to lara bobe nyawtoade e hopital mi hebay safare gan nyawno nango dadi gite ko wawta huttede gwala do fu safare dokkitimi wadde golla la
ay go koyne
sadar magi di gonda ada hiya der golle made
sanda kan ay go di go rada
tadale de gommi do heba der gollal angal rafi bawde gamde ni bawde no wodano gollangal tidata no kan sabunda adaraka hollude adilare ko goddo hokkima cede puddol gollal mun wana anyaman enom se goddo hokkikan cede puddol gollal sangare mun non jahammi kata ko so doide golli tirdi gammi do gollida e adaran kobe ben mide jogi lambaji mabbe fay sonobe sifon e tisiji ko salom e balanfobe minodambe nino deni chede ko jomun hokkikan no wawa so didi gineji din fu di fu chodam mi wadude ko hedde chodum min jeydum gere ko lata ko kan hokkude kan gollal mun tawidu gollal fu ngal jongite wawi hokkede wallahi dem hokka madum mi do wawi wadde
alors ki sina sey saga
ada heba nafaka der golle e gatta de noddoje de gadanta bandira e ma lardube
wallahi gomni kaydu go
yettore Allah ngam hunde fu ko gonda da nyama da yara lemun yettirdum Allah mi dewli mi do wodi bibbe wodi du be golli dammi be min nyamna tabe amma der gollal dangal mi wowa hebde ballaga to ba goto nodda ngal an yaade to nimbe lardube woni be pamana ko neddo mu hakkilum woni emum heppata gollal ngal wawi wadude ngam wobbe pide bara hunde filde ngartiridun no wodi ni be wodube ciadale harto koyde mun dom amma dum wawta hadde be wadde gollal gom rafi gite wawta hadude jomunu cefude wadde gollal gol deni a fukkini hakkilo maada hojude anniya to fu Allah na walle ngada gollal gom ko tawe a fi way bara
kanga ginigenji barkariya
tomada la bambiraabe wonde kettini habaruji di studio kalangu do min danda taw habaruji me e fulfulde amma ngada am no wodi habaruji e dengal hausan kore momutari mahamadu yottinta mo ngada habaruji dum fu gabbi to dum batu joda kale mo moktar hamadu yottinta mo kir tento jam hirti studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati chapande joy en
to on jeggutin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo ko be habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e ku fottem fada studio kalangu yadu leydi Niger.